Singa wali chimuli na nibade kununyanga ko buli lunaku kubanga yekwe asanyusa baby singa wali chimuli na nibade kununyanga ko buli lunaku kubanga yekwe asanyusa omukwano chechinjigiriza omukwano gwe guli wansomesa njagala okugulo zanze ndaga wabula kino nkikola ogusooka naye tonumya baby singa wali kimuli nandibadde kunumyangako buli lunaku kubanga yekwe asanyusa baby singa wali kimuli nandibadde kunyangako buli lunaku kubanga yekwe asanyusa kwagala omukwano gwe wandaga tibakuyimbira kana kayimba njagala kagende mu mutima munda njagala twagalane ng'emunyenye n'ebire njagala tusse kimu paka mu bukadde nga you mine I'm yours tuli babiri lubeerera kikusanyusa mutima nga kikwatako baby singa wali kimuli nandibadde kunumyangako buli lunaku kubanga yekwe asanyusa baby singa wali kimuli nandibadde kunumyangako buli lunaku kubanga yekwe asanyusa your love potion is all you wanna have cause your love is I ever have and baby usubize birungi bya walotanga olibituka mudibanga tuse mukapokali akokwesima